genda ni birenge mu muhanda wa macupa menetse ndava maraso ndana biri byuya mu gahanga kanje nubwo bimeze bityo sina stop ahonga nana hageze gusenga kwanjye gusa mungu iteka kwahungana hageze Uwisi hanza masura ira susuruka Na uwi hasi susi soni zimu sagi sura Kudadira kwidigi nibi tumitada gadwa Inzari yiko minzari gahindu kinjajwa Amasara konche venshi bagi rapa rafu Haga hinda gahishkwa muma paragrafu Nu kutawo nabatama rira muru hame Atembaja muna mwibiri mobiro hame Amarida ridu tukadaba jisa maso Video watera hokuto yabariso Mundi bajinda Meshiba hishamaga hinda Nubwo bakubwiye ukuri kwabo wabipinga Bahitamo kwiherera umwe bigatinda Magambo bakomeza bakayaririmba Nduwi duni yidamiga siga kida nangiye Nzemera ko nsinzwe umunsi umwe kuzaba urangiye Ndagenda n'ibirenge mu muhanda wa macupa menetse Ndava amaraso ndanabira ibyuya mu gahanga kanje Se vince sin esto pa' honga nana a gente Se da cuanta gusta bom y se da pa' honga nana a gente Umwijima w'ubwonko utera ubwambure mu mufuka Ururabo rwera ku rutare sindarabukwa Dusiganwa n'isi ntawe nzi wayisize Nta n'uzi ibyayo muri bose nabajije Ngo ibyayo ni amabanga ngo ibyayo ni ifaranga Bityo menya ibyanjye nirinda kwitaranga Isi rikaranga yenda nanjye izangeraho Ime ku mbaraga nishimire kubaho Ninsangiza nzasamura nasamara Ndabizi ko ku meza yayo nta muntu bakamara Amarida ridu tukadaba jiza maso Video watera ho puto yabariso Mundi bajinda meshiba hishamaga hinda Nubwo bakubwiye ukuri kwabo wabipinga Bahitamo kwiherera umwe bigatinda Magambo bakomeza bakayaririmba Ndagenda n'ibirenge mu muhanda wa macupa menetse Ndava amaraso ndanabira ibyuya mu gahanga kanje Ndagenda n'ibirenge mu muhanda wa macupa menetse Ndava amaraso ndanabira ibyuya mu gahanga kanje
Bum, 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 bum